baby wambonye.
Oh my God, I can't believe Jan Benzi really wanguri imodoka. Oh my God. Ntago mbyumva. Uziko buri gihe I was dreaming, you know, umusore umeze nkawe, you know, uva mu mafaranga umeze neza.
No, please. Ntago mva muri family y'abakire, baby.
Really?
Ndi umuhasla.
The monster record hit. Yama Zizu Al Pacino.
Monster record.
Umujinda uzi kurushara uvu kama ushugurika bitumye nkurambamo. Iwacu ni mucyaro ni kwivuko kwifisi y'umuryango dore naha naha juhiti muhira naha naje mu mujyi vuye karibu kwetu karibu nyumbani
karibu nyumbani
naha guhise kuva zamani
kutoka zamani
kata kata ugali kata 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 muziki kata
so, aha niho nkomoka aha niho kwivuko kwisambu ya data aho zamani nari gati y'umuko nitugina umuryango abana bazajya bahagana mu biruhuko bamenye umuryango bakine n'ababyara basangira umushyushyu Kigali zina nararyubatse baranzi kugera no mukanogo gusa mugi wacu nakuriye nakitwa kadogo na rubyogo ni cyado cyane aho umwana arira nyina ntiyumve papa gusa haburubiro sima kujya ariko sinahunze
karibu kwetu karibu nyumbani
karibu nyumbani
naha guhise kumva zamani
kutoka zamani
kata kata ugali kata 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 muziki kata dada
it just kibiri bam bam umba mama inavyo yumba nibivya uncle Steve mucharo baziluwa bazikondu muhegwe ngo Kigali haiti yoni yanje nibaziko Kigali nakavuchiri nzari nicha gusa wenye merera kwijijisha batonjisha mijisho kandi bazi konje nikoro dore na oh na himuhira na naje vuye
karibu kwetu karibu nyumbani
karibu nyumbani
na haguhise kumva zamani
kutoka zamani
kata 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 ugali kata 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 muziki kata dada
chibagaba gumbona siomvuka namazina umva sionitwa yeah
doing ya mirambo
oh oh ngara umuryoko yeah baby sigaye amahita mona yawe rahamenye naha naha naho juhiti muhira dore naha naje mvuye baby
karibu kwetu karibu nyumbani
karibu nyumbani
naha guhise kuva zamani
kutoka zamani
kata 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 ugali kata 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 muziki kata dada